cheri bitimana umunwe mesahomi ashoboka baba bufayo ne yasubizwa mu bugingo Ezekiel ati ni wubisi muremi ariko barashima imirimo yawe itangaza benshi bagashima izina ryawe igihe tubona ko ahari byaragiye niho werekana ko uri nyir'ubushobozi ariko barashima imirimo yawe itangaza benshi bagashima izina ryawe igihe tubona ko ahari byaragiye niho werekana ko uri nyir'ubushobozi Kwizera ushikame mu byizerwa nakabuza uwiteka azajya gusubiza icyo usaga wowe gusa n'ukujya umwiyambaza ariko barashima imirimo yawe itangaza benshi bagashima izina ryawe igihe tubona ko ahari byaragiye niho werekana ko uri nyir'ubushobozi ariko barashima imirimo yawe itangaza benshi bagashima izina ryawe igihe tubona ko ahari byaragiye niko werekana ko uri nyir'ubushobozi Shojayo igera hano bose kwisi ya umisungu miringire nazagukoze isoni ariko barashima imirimo yawe itangaza benshi bagashima izina ryawe igihe tubona ko ahari byaragiye niho werekana ko uri nyir'ubushobozi ariko barashima imirimo yawe itangaza benshi bagashima izina ryawe igihe tubona ko ahari byaragiye niho werekana ko uri nyir'ubushobozi igihe tubona ko ahari byaragiye niho werekana ko uri nyir'ubushobozi igihe tubona ko ahari byaragiye niho werekana ko uri nyir'ubushobozi